kwa wimana uhebuje kuwa mwiza urahebuje Mahano tu zihawanije ubwiza naho utwifuze kuzabayo ni heza umunsi nugera aho heza hazengurirwa ubwoko bw'Imana Ijano kuri iyo gakondo nziza izengurirwa ubwoko bw'Imana bizabara ibyishimo byinshi aho mu mugwa w'Imana tuzahatemera mu mihanda yaho tuzazenguruka umurwa mu byishimo byo kunesha bizabari agahebuzo n'ukuri bizabari ibyishimo byinshi aho mu mugwa w'Imana tuzahatemera mu mihanda yaho tuzazenguruka umurwa mu byishimo byo kunesha bizabari agahebuzo n'ukuri Yaravuzwe ko isi mbi y'imibabaro itari gakondo yacu kandi ko no kubabara atari bya burundu dutegere zanyije amatsiko isi nshya umurage w'abizera tuzimurirwamo tunesheje Ibyo ndabyizera mwiringira neza ko nzaba mu bikari by'Imana bizabara ibyishimo byinshi aho mu mugwa w'Imana tuzahatemera mu mihanda yaho tuzazenguruka umurwa mu byishimo byo kunesha bizabari agahebuzo n'ukuri bizabari ibyishimo byinshi aho mu mugwa w'Imana tuzahatemera mu mihanda yaho tuzazenguruka umurwa mu byishimo byo kunesha bizabari agahebuzo n'ukuri
Bizabari agahebuzo n'ukuri